longo na na coyote. Ray Piri lucky to be kumkaliga.